kudala hlupe sikhuqe ngedolo-ke phansi sikhule angithi sayithola nenkulule kodwa kanjani singayitholi namsebenzi
akuyose kube nemisikala wena kusibona wayenjana nakusibona wayenjana nakusibona wayenjana akuyose kube nemisikala wena kusibona wayenjana nakusibona wayenjana akuyose kube nemisikala wena kusibona wayenjana
uNkulunkulu ngicela usithathelele isono sethu ngicela usivesele ngikhuphe phansi vele thandazele ngicela ushwele cela ungixolele nami ngifuna ukuphakama ngiphakamele nami umntunami banengizonda bafuna ukungumbaphansi sinamandla sami salwazi ikadi silala isiko nami ngiyafisa ukuthi ngilikhiphe dog mina nginasivi ngisheye amahithi wena ungidlela umona kudala hluphe sikhuqe ngedolo-ke phansi sikhule angithi sayithola nenkulule kodwa kanjani singayitholi namsebenzi
akuyose kube nemisikala wena kusibona wayenjana nakusibona wayenjana nakusibona wayenjana
sibe abazali ukuze sondle iy'ngane zethu hayi 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 kusikelele i-Afrika ngathi kuzomosha la kwasani inhluphe kuzoba ifeshe kuthiwa yindoda yikhali mama lapho kadunjani buza ukuthi ngiphilelani impilo yami without you ayifani kudala hluphe sikhuqe ngedolo-ke phansi sikhule angithi sayithola nenkulule kodwa kanjani singayitholi namsebenzi
akuyose kube nemisikala wena kusibona wayenjana nakusibona wayenjana nakusibona wayenjana